amasha ingakho melu ilandele ingakho melu ilandele umdalu kuphithukelisha baphinde wakupha amandla amasha ingakho melu ilandele ingakho melu ilandele basheshe badlala ngakho Basheshe bakhohla ngankathi mdali ubudale qalisile ngami
Bye.